tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe de be studio tamani odo sa yo saki ko modo Ousmane Diko halanto kabaruji gondi do de jode maison la presse ila bamako ni jire wonane to boggi jande to dabara hono joggo laamu jakkundeji tumbutidi lataaki batte wayde jabudo hono horeebe gubal CGA gal nanna wayde jabudo CGA do sinu de kana himmeji mudde nanna e jatta ana fali kenya ministre hore chonde Abdoulaye Idrissa Maiga warti juude tumbutu hebal non kawral hakkunde lutundirbe be e wi CGA batu kawral leedi gal yo taggal hono hebande dabare tumbutu jogala haani laataade e wi horeebe mudum wonko haani addaneede ko nannaka e jatta diina batu kawral gal dennangal gube azawade de wi ana sikkiti latagol hono batu kawral leedi gal sema holliti wayde lan logal faawarde e holere ana hettina hede batu o herdube laamu mbi mbaddataake e ley latagol batu kawral leedi ndi do hollitinde himmeji muɗum ke namasere nan URD ka wi ana hulti pati batu o laato tan monɗo mono fu mon haalata ko woni e ley hakkille muɗum kona tan rufude ɓerne muɗum yo ɗi goni sembe kabaruji ɗumen jogani on bisimilla moɗon e dossijo tamani kardal hakkude laamiɓe bamako e hooreɓe CGA heɓaali kawral dabere joƴƴingol laamuji hakkundeji laataki batte CGA sini kana huncane hoore jaɓaali so himmeji muɗum ɗi nannaka e jate ndenno keeje ministre hoore conde kanko Abdoulaye Idrissa Maiga o warti iwde tumbutu o heɓaali ɗi kawral hakkunde luttodirɓe ɓe keɗɗenno Oumar Waygalo fa ɓeydoraɗen faamu
ya ɗo saggere matama caggal balɗe seeɗa fadde kawrital malgal kanngal rentinde ɓiɓɓe malingal fo wadde ley leydi meɗen ndi ngal ɗo kawtal an hani fuɗɗo lenoga e jeɗɗi lewru mars timmayle ɗiɗi lewru avril yo ɗum heƴƴoji ɓamaɗi ila wakkande kaldala e kawral ngal signina ley leydi meɗen ndi ka faande tiɗallaji matama ley heno laamu hakkundejo hani joƴƴinirede ley laamu tumbutu kañe e tawde ni heƴaɓe laamu oɓe kanko ministre kuminiɗo kabaru solla siɓa ley leydi meɗen ndi Abdoulaye Idrissa Maiga wakkande omo yano toon somo yiidoy e gubɓenodirteɗo CGA nde wala fo koɓe pamri dow hen wattu joni o seeduyɓe woɓɓe kolitiwde wattanaɓe gomɓe tonɓe aɗa gondi e yiidude e ɗeɗo guɓe wo anniyaji du ɓamaɗi toon walde nodirteɗo CGA nde ɓe mbi wajibi tan sinaɓe tawe e golleji DDR ɗi so laamu hakkundejo ana joƴƴino toon du tawe yimɓeele mabɓe ɓurata hewde ley hen tawede wiide tiɗallaji gawɗi keɓanama jogalo fu ɗi tumbutuɗi fa handen ɗum biltaki ndeɗo saggere matama ka kamɓe heƴaɓe laamu o hanɓe fewnude ngal ɗo kawtal mangal hollitama wiyede yimɓele mabɓe naati ley leydi Burkina Faso ndi ɓe gondi e yiidude malinkoɓe gomɓe jolotonɓe kañe e ñoguitiɓɓe kowoni fana ngol ɗo jahol fa ɓe tottidira ɓen hakkillaji kala ko paabiriɓe kabaru anniyaji lobbi fu ɗum tongue ley dewtere wotere watte e kaldal ngal ñaloma hande noɓe jiida e malinkoɓe ñoguitiɓe gomɓe tonɓe
CGA wi mimse mum ana e ko batu kawral warata laatade tawe hono kabaru tiɗala tumbutuka heɓanaka jogola e wi hooreɓe ngal ɗo guɓal wonko hani ardinede ko nannaka e jatta diina hono batu kawral leydi ngal kanko Hamata Aga Amihidi nantinowo kabaru du ley CGA wonko haalde Ousmane ley CGA wonko haalde e Ousmane Niali Buuli keɗɗenna Oumar Waygalo
ngal ɗo kawrital kanngal rentinde ɓiɓɓe mali fuu kanngal waɗede ɗo e yontere yimɓele ɓe fana kan tottidir do hen hakkillaji muɗen tiɗallaji keɓuɗi mali ila indépendance yottaki fa yetto ñalawma hannden o haalaji no Azawad worrino kañe fa yettuno leydi mali ndi worrino ɗiɗo haalaji fana kanno haalede dow hen sa ƴeewi gueɗe ɗe fuu mbawa tawede ley hen wattu joni o iɗum metti sanne fa hannden hunde wotere saggini ngal ɗo kaldal hono anniyaji ɓamanoɗo ila ley lewru octobre ƴaɓɓi noon du ɓe kolliti wiideɓe kaaja tawede no kaldal e kawral ngal hani tabirede so anniyaji nayiriɗi bangal politique ana ɓame ley nokkulle mabɓe ɗe duɓe tawe ley hen laamu hakkundejo o du tawe kamɓe daronto région ngaji mabɓe ɗi
heedi guɓe azawade ɗe ka eɗe cikkiti hono yalla caggal batu kawral ngal mosala ana heeɓe nan hooreɓe semaɓe kolliti howlere e wayde lanlogal batu o ana e wi mabɓe du batuji ley région ngaji gaɗaɗe ɗi jowaɗaki ley laamu kidal o kanko Ambéry Agrissa hoorejo sema wonko haalde Sekou Gadjigo keɗɗenna Mamadou Sam Sekou
batu mawɗo do dewral ɓiɓɓe leydi ndi wona fewi hunde yafunde haala tottodiral hakkillaji nder région ngaji ɗi haalannoma ka fa ɗo gonɗeɗɗo wala ko matumi nder kidal toon tawa ene kidal yo nuygal nder kabaru ñifugol baasi leydi ndi saabi to kidal toon ndun ɗum fuɗɗi gila wattu ɓamtare leydi ndi wona tan hawrintide temɗe temɗe yimɓele to bamako toon kawtal hewgal nafa sanne ndenno ana hanni ngal landine no haniri min gonɓe nder kidal ɓe kay andanagal fay hunde ndenno banggal no ngol landidirat ni milay fewi so wonko ngal kawrital biltata
Amplayé aussi. hono hirdube lambe kam bi baddataake le betu kawra leedi gal nen e wi mabbe du ko be kolliti ko nannaake e jatte nen yorde wi ana hulti pati batu o laato nokku do mon fu halta ko ne becce mun tan fa rufa bernde mudun nen maitre boukar karamago kulibali jokko hore ju yorde wonko halde intal ak bilal kedda nako fatumata bari faccitanen
o batu mawdo dentinowo bibbe leedi ndi fu o sini o wadira man o wirani yodum hunde kande yettede ta e hakkille am o wana gado fa deural wada be kolli kabaruji di fundare nete kamid en mila yodum hala bola tanno wana wajibi lato no wirani wana yimbe du fu tawete ndengal kawrital wombe joppabe tiagal be kokkataake hala komin tewti wade dum anniyaki wadede minen be galda e lamu dane be min kawrata e hen de do mali fe goto dulla tiidal laaji gonde le mundi rafi ndenagu gondo ley leedi men di o fay goto wana denido lamu o gollirta e sharia yimbe mali wo rafabe wala fu ko wawi wiyede anni anagasi mi kolliti gouvernement woti dallaaji di hani hunchanayde hore arande fa njalten le tiidallaaji batuma wala dabere mo bamata anniya lamu lobbo ko mbiyemi on wana fu ko o latoto
kala ko jiddon famitaade podde faydo be mala me facebook na twitter do studio tamani leede kalaaje francin koore jammini hande non nyalande adna heesanaande francophonie de wadde non dido berde burnde fu mawnude do tiagal nations unies oif hebi non leede nay natude le mudun le batum madagascar tiektido o batu wadi wattu de engelen koore wonde e yo nyoddude do francin koore le adna le hitane 2017 de yambere mudum wadi wattu de leede kaloje francin koore de gondi e tiidalaji bangal jirwere demokrasin ka ko fawarde e denago kanko mustafa diko horejo mali kejo mali le francophonie do wonko halde seku gajigo keddana ko mamadou sama seku facitani en
l'organisation ne se prononce pas que
ce wonatan kabar politique woni ko fuddende memta hala mudun ende sofa do kabaru de jere kabaru de nagu kabaru demokrasie kenya dun hakkaji bibi adama on dulla wiide ko wete declaration de bamako o yu kabar politique non ndenno yu hude nafonde yu nokku de yimbele njidata dun nokku darani do kabaru hakkaji bibi adama kabaru demokrasie kabaru de jere ende nagu der adnaru ndu e kenya dun sifa jogola lobbolam mi mila fiso demgal français ne rewasi yeso demgal anglais rende nokuji e tubam korande halete ana yafu ana yajayaade mi hanni on jati leden nay beedike e meden denno feddende wasali bangal mudum sikki wala demgal anglere de ka en wonde yirwude ka andon wudde ande kesse won ko huntante hore der andaru joni du denno mi mila wudde dum wotta sondu nawtoro dem de yoga ka imadraji fedde UFD dawrude demgal france ne de huntante hore lede nawto tongal de dun jirwa
puisse se développer
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Ngarti e kabaruji regionaji meden ke ben fam tan kapo wabariato gawato ana yidi latagol bamtare andal sukabe rewbe nogayon wambe le duubi tati chakitane jandele hirende le communaji gabero fawarde intilit ngenama nenno disaje kalisi fawarde e kaaki janginirde ana e galdo dokkal yo o golle fa o babato du no jande bibbe rewbe yarta yeso kany e wadde nobe keddoro le mayre daraniɓe ɓamtaɗa rewɓe de seguto ana jeeli latagol hono saria kessa juɓɓinowa du fa warde hono jukkowa hono torraji rewɓe ley laamu segu o APDF yiidi e horeɓe rewɓe guure sappo ley cercle segu o battane muɗum yo wadde fa kala nana juuɗe muɗum e ley saria kessa keedanowa rewɓe ka mer madina sako le cercle banamba non joinama do salli o yo kenya sappo e jene lewru mars ndu woni ko madame sako hawa sako joina o daranto no deurintinal de jere fa wadde yirore kanyu e bamtare heedi tonto duni bamtare rewbe nanno yo gure chapantati e nay goni le lam commune madina sako o joni woni du arande ko debbo lami dum jaljalbe wasuluka lamini hono amir mu'en mawdo ibrahima jallo mo duubi chapande jeenay lomti el hadji fode jallo mo alla bamtuno hitande 2015 de yo kanko woni domawo tabba e finatawa hono yettirtebe jallo fu on nanno o laminama 15 sappo jeenay lewru mars ndu to yoron chenato nokkudo hakkuno mudo yamfolila yo kiloji chapantati e jiddi yo do kaddude dido kabaru kedde hedade fa hande yotere mana yeso tin tawde jangu